si uongo, nshadili na wasanii wa Kenya pako bongo. Professor Jay mwenyosha kuja kwa studio angu, si mind itafanya mangoma, au sio mwanaga?
Yeah, poa poa, mika kuta, producer feature, kanipa date, tare ya kuja kunda beat, kamupa senti, sababu niko na capital, kanambia
uti. Jona CD empty ya kweka instrumental, tuta sample, ile beat ya bujubanto, kicks na strings peke yake, you know, alafu kesho usisahau kuja na pesa, pesa muhimu kijana, okay?
So, wewe producer, unataka pesa, unaniada. Wewe producer, unataka pesa, unaniada.
Okay, nataka nyote keep up na hip poem. Fruity Loops ni software, unda mziki one time. Unaunda beats kwa kwa mkitumia mouse na ukiwa na
nafungwa studio ndani ya house.
Back to my story, nikafika studio on time. The next day, nimebeba buku langu la rhyme. Staki kujua na flow, nika knock on the door. Mr. Producer kaja after 3 minutes or so.
Oh, kumbe ni wewe, karibu ndani kijana.
Nimechelewa sana,
no, apana, apana.
Nikazama ndani faster, tukaanza session. Lakini kuna vitu flani, lazima ni mention. Mr. Producer kiokea na jifanya muamerika. Kiswahili chake majuu,
nimeshaka Amerika.
Ana twang slang, na miu kuna mutika kwali.
Dio, dio, na pia squeeze kwa Afrika.
Akimaliza kuna beat, misi kui like, ananambia
hii beat kani bana, iba na size.
Instrumento ya kiplay, na bonga oblong. Yana lazima ni play, pesa tumalize song. Anajita producer na ispiga tapiano, shafungua Q-Bass.
Tutatumia tracks tano, ya sita anile ikibidi tu. Lakini kwa sasa, pesa muhimu kijana, pesa muhimu.
Wewe producer,
ya vokoda, alafu nipe pesa, nataka kuenda kunywa soda.
Money minded, producer nataka shillings. Minaenda off beat, ya nataka shillings. Bita jetulia fit, bado nipe shillings. Imagine mina jaribu, nipe na feelings. Na mini mihaso, hili nipate capital. Wana siku dhali kwa producer yuko capable. Kutuwa mziki standard vile inavopaso so. Anaki kadami na kutapoa. After 1 hour, kafanya mix down, ananambia
shika, peleke fame station town.
Madisotion, nimbo kisike meflow. Kwa producer na dani goma inawagusa. Kama ni fake producer, we ni musical abusa. Kwa upcoming wanaji ita wasani. Chunga msinye mkakoni wakakaka kama mbe.
Ausio
Benjamin, baby.